Batake Pierre dimmo. Batake Pierre dimmo, simore go. Komin Simeon Pierre, maccudo e nelado Yesu Almasihu, windi odo batake. Mbodo winda onon hebirbe holare horsude de no amen. Kebirinde pewal Allah men dando eno, hono Yesu Almasihu. Yo gandal mon Allah e Yesu joomi men o yennan on mojjere e dejere. O rokkiri en baawde makko dendangal ko faati e ngurndam e nundal. E dow ko andini en noddudo en e darja mum e mojjere mum o. Ko darja makko e mojjere makko o tabetiniri podoje korsude. Burde mawnude de o fodanno en de. Mbele odon dada e firtare wonde e aduna nde muyoji bondi jibini nde njogodon jikku Allah sababu nde dum no dole mon potno besde e holare mon mojjere e mojjere gandal e gandal kalfugol balli mon e kalfugol balli mon munyal e munyal nundal e nundal horsinde bandiraabe e horsinde bandiraabe yidde yimbe fof so din jikkuji ina e mon te ina njenya madi kadon wonde rimarbe e wasbe nafore e der gandal joomi men Yesu Almasihu gal ngadi kala mo jogaaki din jikkuuji ko gumdo ko bompilaado joomum yejjiti bakatuuji mum kiddi di lawjanoma ko dum wadi bandiraabe tinnode no dole mon potno e tabatinde noddango Allah noddi ongo e ko subi on ko ngati so on ngori non on janata mok ko nden jaynante don damal laamu joomi men tando men duumingugo hono Yesu Almasihu ko dum wadi mami siftin on den gede e kala saha hay sinno tawi odon gandide te gonga mo kebdon o ina selli e mon mbodo sikki ina feewi mi siftina on de do e mbodo e les odo tillisa mbele odon baasa daanade ngati mbodo andi giugulam e les odo tillisa natti heewde no joomen Yesu Almasihu holliri me dum ni kono mami war fere fof mbele so mi ummima do odon baawa siftorde dum e kala saha ngati min tugnaage daari per daari jojere ngam andende on sembe gartal joomen Yesu Almasihu o min jiru mawngu makko gite amen ngati Allah baba o rokkimo teddungal e darja kadi sawta jom darja mawdo o jippima wiimo odo ko biyam mo korsinmi mo cubimi minene koye amen min nani on sawta giwdo dow asaman ndemin gondi e makko to dow haire senende to hono non min besdima kadi labede kabaru annababe o odon mbada ko feewi e wattude hen hakkillaaji mon no lampa kubbowa e der nibbere haade fajiri seeki hoodere subaka yayni berde mon fof ko adi fof non ngande hay goto wawa firdude longinoje gonde e bindi heede hagilantaagu mum ngati longinoje meeda iwde e sago neddo ko ruu ceneedo dewnini yimbe hala Allah yalti e kundude mumen.